Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabara mukize mwese abatwumva kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu muri Isanga. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Nshuti z'Ijwi rya Amerika nongere mbaha ikaze mwese ariko abatabasha kudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda mukomeze mutwihanganire ikibazo kiri hafi gukemuka. Uyu munsi turaganira ku buringanire mu Rwanda. Ese uburinganire hagati y'umugabo n'umugore mwe mubona gute? Turabigaruka rero mu mwanya muri kiganiro muri Isanga. Muduhe nomero zacu, umutumirwa wacu yakoze ubushakashatsi kuri icyo kibazo. Muduhe nomero zanyu rero tuze kubahamagara. Nomero yacu ya WhatsApp mwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1202-1993. Twakire rero umutumirwa wacu ni Madame Marie Goretti Mukanzigiye. Madame Mukanzigiye uraho neza akomeye?
Muraho neza.
Ngushimiye cyane ngushimiye ko witabiriye iki kiganiro ukitaba ubutumirwa bwacu hanyuma ukemera no kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ikaze rwose.
Ye nanjye ndabashimiye ko mwantumiye. Nishimiye kubana namwe.
Nuko. Nkuko rero nari mbivuze, uyu munsi turaganira ku bijyanye n'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'1948 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ONU yemeje kandi imenyekanisha itangazo ryo kwamamaza hose ibyerekeye agaciro ka muntu. Ni itangazo mpuzamahanga ryerekeye uburenganzira bwa muntu cyangwa se inteko mpuzamakungu y'agateka kazina muntu, Declaration Universelle des Droits de l'Homme, ari byo mu Cyongereza Universal Declaration of Human Rights. Iyo nteko rusange rero yasabye ibihugu byose biri muri ONU gukora uko bishoboye kugira ngo iryo tangazo rizatangirwe ku mugaragaro ryamamare hose kandi risobanurwe cyane cyane mu mashuri hari amato n'ayisumbuye mu bihugu byose. Iryo tangazo rikavuga ko abantu bavuka bareshya kandi bafite uburenganzira bungana. Muri kiganiro turaza kwibanda ku ngingo ya 16 ivuga ko abagore n'abagabo bafite uburenganzira bungana bareshya imbere y'amategeko. Ese niko bimeze? Intambamye ni izihe? Nizihe ngaruka bigira iyo ubwo buringanire batabubona kimwe? Aha ndavuga cyane cyane nk'abashakanye. Umunyarwandakazi Marie Goretti Mukanzigiye, nkuko nari mbivuze, yakoze ubushakashatsi ku buringanire hagati y'umugabo n'umugore mu Rwanda. Ibyo rero yagezeho bikubiye mu gatabo yanditse hasoza amashuri ye y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Araza kudusangiza rero kuko yagezeho muri ubwo bushakashatsi nuko ubwo buringanire nyine bwifashe mu Rwanda. None rero Madame Marie Goretti, nagira ngo ngusabe ubanze wibwira abatwumva hanyuma udusobanurire uburinganire ni iki.
Uburinganire ni mu by'ukuri ni ishingiro ry'uburenganzira bwa muntu nk'uko babivuze, kuko twese abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore twagombye kuba tureshya imbere y'amategeko dufite agaciro kamwe, dufite n'uburenganzira bumwe imbere y'amategeko. ubwo sinashyizemo imbere y'Imana, ariko mu by'ukuri tugiye no mu ijambo ry'Imana tugasanga ko twese twari mu ishusho y'Imana. Rero uburenganzira cyangwa se uburinganire ni ishingiro ry'uburenganzira bwa muntu n'agaciro ka muntu, niko nabivuga, niko nabisobanura.
Hanyuma nkuvuga hari icyo naba nibagiwe ushobora kuba wakongeraho mbere yuko dukomeza?
Ntacyo bibeshye, ariko wenda nakosoraho gatoya ko ubushakashatsi nabukoze mu rwego rwo kubona ibyo bita masters, nkeka ko ari igice cya gatatu cya
university. Mbabare, navuze cya kabiri.
Nyuma ya lisanse hazaho masters. Ni ubushakashatsi nakoreye mu murenge umwe witwa Rilima mu Bugesera mu burasirazuba bw'igihugu. Akaba rero ari ahantu mu by'ukuri hatari kuri ya Kigali, si igiturage cyane, kandi burya u Rwanda twari rutoya, uzi ko imyumvire yihari ushobora kuyisanga n'ahandi. Kandi se mu by'ukuri nubwo ariho twabashije, ndiko ntabwo nari kubyenyine, rero kubonye n'abarimu muri Bugesera banyigishije, kuko ni nabo twafatanyije no guhitamo ngo tugiye gukora kuki bitewe n'imyumvire, kuko iyo bigaragara ko idahari yumvikana ku burenganzira cyangwa se ku ihame ry'uburinganire, benshi bakaba baryitiranya n'ubwuzuzanye. Ubwo ndagaragaza kongera kuyigarukaho,
turabigarukaho.
Ni nayo mpamvu twahise umunsi kuvuga ngo reka tugende tujye kureba abaturage, tujye kureba abantu bashinzwe kubishyira mu bikorwa mu ngo. Ese babyumva gute mbere yo kubishyira mu bikorwa?
Nagira ngo nyine nkubaze intego mwari mufite.
Ibyo basobanuye nibyo bwakozwe kugira ngo turebe ko abaturage bafite imyumvire imwe ku buringanire, nimba batabwitiranya n'ubwuzuzanye, nuko babukoresha mu mibanire yabo ya buri munsi mu rugo.
None se umaze gukora, wavuze ko ubushakashatsi mwabukoze muri benshi ufatanyije n'abarimu, ariko tuvuge ku giti cyawe, umaze gukora ubwo bushakashatsi wabonye ibyo watekerezaga mbere bitandukanye n'ibyo ubushakashatsi bwakweretse, itandukanizo niba rihari ryaba ririhe?
Itandukanizo twasanze yuko icya mbere yuko uburinganire hagati y'umugabo n'umugore, benshi abagabo cyane cyane barabwitanze, ni cyo kintu cya mbere cyose kintangaza. Baravuze bati niba ari ikintu kirimo gusenya ingo, ni iki kigare murimo kujyanamo abantu? Bakitaga ikigare cyane, ni iki kigare murimo kujyanamo abagore mubabeshya ko tungana imbere y'amategeko, kandi ko tunganya ubushobozi n'ububasha ndetse n'ijambo mu rugo? Mpita numva noneho ndakanguri cyane kumva ngo bya bindi byari bije bisa naho bigiye kuzamura umwana w'umukobwa, kugira ngo umubyeyi w'umugabo yumva avuga ati umwana wanjye ntabwo azahohoterwa, umwana wanjye azahabwa uburenganzira, umwana wanjye reka muhe uburenganzira kuko maze kumenya ko ntahatane n'umuhungu. Byahise rero bisa naho bibinonzemo gato kumva kuvuga ngo ni ikigare murabisha abagore ntabwo tutewe kurenganira. Aka niko ka mbere kahise kanyaka ko imyumvire bafite atari yo, ubwo ni ku ruhande rw'abagabo. Noneho muri rusange n'abagore tuvuganye, mumva baravuga abenshi kuko bari abakristo, nakoreye ahantu hafi y'abantu b'abakristo, wenda n'indyo mu bayisilamu cyangwa se n'abatarimo n'abadafite imyizerere, wenda nawe kugira andi makuru mbona, ariko menshi nagiye mbona wabonaga avuga ngo ntabwo dushobora kureshya n'abagabo, muratubeshe. Bituramuzatituza babigerageze no kwereka abagabo ko bareshya nabo barakubitwa barangije bahunga n'ingo bazivamo. Tubona nko kutubereshya ni bimwe mu ringanire, aho ngaho Kigali mu mugabane imyanya, ariko tuze mu tureke tuzuzuzanya.
None baravuga bati ntabwo dushobora kureshya, cyangwa barabishaka ariko barumva bidashoboka?
Barumva bidashoboka, barumva ari inzozi, barumva ari ukwigerezaho.
Ntibashaka kubiharira abanyamujyi, mwebwe ab'i Kigali nimugende muringanire.
Nimugende muringanire, muharanire imyanya mu mujyi, mu mujyi n'umwe w'abadepite, mu baminisitiri, ariko murimo muratubeshya. Nituramuka tuvuze yuko turinganire n'abagabo, tuzahura n'ingorane, kuko twabasanze muri ayo mazu yabo, twanganya uburenganzira gute kuri ayo mazu twabasanzemo? Dusanzwe tuzi ko bwira ko ari imitwe y'ingo, none murashaka n'abatware, none murashaka ko turinganira? Ese magingo na bajya boza amasahani, mwagira ngo se bajye badufasha guteka no koza abana? Ibyo bintu nabyo usanga tugize tubigarukaho, ariko hari ibintu by'itegeko kugirana dusanga yuko muri kuri ya nyumvire ishobora kugenda ihinduka bitewe no kugenda ibiganiro byiyongera.
Nuko urabivuze kandi hari naho ubivuga no mu gitabo cyawe uvuga ko benshi mu bagabo n'abagore bahitamo ijambo gukoresha ijambo ubwuzuzanya aho gukoresha uburinganire zimwe muri izo mpamvu nyine urazidusobanuriye, ariko kandi ibindi bakubwiye bitari ibyo ngibyo, ni iki gituma bahitamo nyine ubwo bwuzuzanye aho kuba uburinganire?
Icya mbere ni uko ni ntabwo abantu bari bamenya neza uburenganzira bwabo, kandi niba babwiye baravuga bati turimo uradushuka, mu by'ukuri tuvuka twese tutungana, umwana w'umukobwa n'umuhungu twese turi impinja, bavuka ari impinja, impinja zagombye gufata kimwe, zagombye kwitabwaho kimwe. Ariko noneho tugarutse ku byo abo bagore bambwiye ati ubundi ubona umwana w'umukobwa n'umuhungu bavuka bameze kimwe, ugahita ubona ko akabazo ka mbere ni ukwitiranya igitsina n'ijambo zare. Sinzi ko nahita kuko mu kinyarwanda ugiye kureba usanga rivuga uburinganire iyo dushaka kugira ngo tubijyane imbere y'amategeko, ariko ubundi tugiye kuvuga mu zindi ndimi twavuga ko bitandukanye, hari sexe hari na jaje. Zare rero izana cyangwa se zenda ni ikintu abantu bahita bita wa mwana uvutse bitewe n'uko bamubonye ko afite ibimuranga by'umukobwa cyangwa by'umuhungu. Noneho ibyo bamuhaye bimuranga bitewe n'ukuntu yavutse mu buryo biyolojike cyangwa se mu buryo bw'ubuzima, bigasa n'aho bigiye guhita bijyana n'inshingano agomba guhura nazo cyangwa se n'uko agomba gufatwa n'abo bantu bamwakiriye aribo twebwe. Uramwakira uti ni umuhungu, ugahita uhita umwambika n'imyenda y'ubururu itandukanye n'iy'umukobwa, ugahita utangira kumutekerezaho, ariko ubu imyumvire igenda ihinduka, ugahita umutekerezaho umuntu ugiye kuyobora, umuntu uzagufasha gukora ibi n'ibi, umuntu w'umugabo, ugatangira kumva yuko mbese umufasha umwe wa muntu uvutse kugira ngo ayobore, uvutse kugira ngo atware abandi bantu azabe n'umutware w'umuryango. Ibizana n'uyu munsi ntabwo ndabona abagore b'abasore babo b'umuryango mu Rwanda nubwo igenda yateye imbere, bivuze yuko noneho cya kintu turacyari gifite. Iyo ubyaye umuhungu akenshi umva ubyaye umusimbura, ubyaye umutware, ubyaye isumbusho, hari umukobwa urumva bita sumbusho.
Keretse ufashe izina rya se, uwo se aha izina rye.
Keretse ufite izina rya se. Rero tutumaho twose turagaragaza noneho cya kibazo ahari tujya kugeraho, kivuga ngo isi biraturuka hehe? Biraturuka mu muco kenshi, biraturuka mu myumvire, biraturuka muri wa muco, ariko cyane cyane nakwita ngo ni ubutegetsi gabo patriarchy system, patriarchal system, ya yindi mbese umugabo avuka azi ngo ni njye muyobozi, nta wundi, ntabwo umugore yanyobora, ntabwo umukobwa yanyobora. Na niyo mpamvu ngenda ubona mu bana bato, umwana w'imyaka umunani ariko usanga iyo ari kumwe n'abakobwa benshi ntabwo bafite sekirite, aravuga nanjye akanyita umukobwa, nari kumva hano hantu ngo ndi kumwe n'abakobwa gusa, ngiye numva ngo numva nshaka kureba abahungu ngo dukine, ntabwo nta kintu twamumarira
n'abakobwa
agahita nakwita umukobwa kuko nubwo uri mama we arumva yuko mbese nta kiri bumumarire mu byo yifuza. Yewe ni imico abana bitangamo bitewe n'ukuntu twabakiriye
rwose.
Ubwo noneho uranyemera ngire no ku mukobwa nawe tugahita tumubona yuko ari umwana ugomba guhita agira isuku, akundishwa kuba mwiza, agomba kuba afite isura yemewe mbese y'abakobwa, agomba no kwitaho cyane niba adafite agasura keza akakwitaho ugasanga ndetse atujwe no kwisiga no kwitobora no gukora imisatsi akayihindura kugira ngo abe abe akantu keza, abe ikintu cyiza imbere y'uwo muhungu ugomba kumutegeka no kumuhitamo akamukunda.
Yego rwose wahise usubiza ikibazo nifuza kukubaza muri ubwo bushakashatsi. Nyine ninashatse kukubaza ikintu wabonye gishobora kuba kizitira uburinganire hagati y'umugabo n'umugore, ariko nyine nk'uko bivuga harimo iyo myumvire, harimo ako gaciro gahabwa umuhungu kurusha umukobwa, hari umuco n'uwo mukobwa nyine nawe ushaka kubona umwanya we muri sosiyete, icyo bamwitezeho n'uko bamubona. Nagira ngo noneho ubwo turaza gukomeza tubigarukeho muri kiganiro, ariko nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ijambo si ryanjye gusa, nagira ngo duhe umwanya Theogene. Theogene uranyumva?
Enda wumva neza.
Ubiriwe neza uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego, uri kibazo cyangwa igitekerezo?
Ngira ngo mbanze tuzo umutumire.
Narakumva.
Hanyuma
kuri cyanto cyane.
Yego. Neza.
Yego ya gusuhuje komeza ikibazo cyawe.
Ni namusinya ukine kandi unamusuhuje.
Ndagira ngo mubaze nimba yakoze ubushakashatsi neza atirengagije kuba wenda ibintu by'uburinganire bashaka kwigisha cyangwa gushishikariza abantu ubundi kuringanira ku mukobwa n'umuhungu birashoboka mu by'ukuri kuko impamvu mvuga ko bitashoboka iyo umubyeyi atwite bijyanye n'ukuntu abagaragara yacitse intege cyane ataranabyara n'uruhinja ahura n'umuntu ahura n'abantu hakabaho abantu bamubwira bati byanze bikunze uzabyara umuhungu cyangwa se uzabyara umukobwa rero mbona atari umuco bitajyanye n'umuco cyane ahubwo ari imimerere ya muntu ndetse ni ko Imana yaturemye idushyira iduha n'imbaraga n'ibitekerezo bitandukanye kuvuga ko umukobwa yaringanira n'umuhungu ugiye ku bwanjye mbona bitashoboka icyo nemera kuri ibyo bitsina byombi nemera ko byakuzuzanya mu buryo bw'imibanire bigashoboka atari ntabwo nemera ko umugabo ari we ufite icyo nakwita pawa wenda mu buryo bwo gutunga cyangwa kurushaho urugo ko n'umugore arashoboye ariko kuringanira ibyo ntabwo nabyemera.
Icyo ushaka kuvuga rero kuri ubwo buringanire uvuga ko budashoboka ni iki kandi uvuga ko umugore umugabo atari we wenyine ugomba kutemeranywa n'abavuga ko ari we ugomba gutunga urugo ko n'umugore abishoboye niba umugore ashoboye gutunga urugo akaba ashoboye kubyara agatwika amezi icyenda akabyara konsa umwana akamurera agakora n'akandi kazi n'umugabo yakora iki icyo wita ko uburinganire budashoboka wabanza ukadusubiza mbere y'uko nk'ijambo umutumirwa
uburinganire n'ubwuzuzanye mbifata nk'inshinga ebyiri zitandukanye ntabwo mbona ko uburinganire yaba impuzanyito y'ubwuzuzanye ni ukuvuga ngo nshobora kuba umugore ashobora kuba yafasha umugabo ikintu runaka igikorwa runaka mu rugo ariko hari ibintu byose nemera hari ibintu nemera ko umugabo yakora umugore adashobora gukora
ni bike
byinshi cyane
nyamurugero
hatarabaho umugore ushobora kuba yatabara ngo agende acukure n'imva ngo hari abagabo
yabuzwa n'iki
abadamu bagomba kuba bari na kure y'ahari gukorerwa icyo gikorwa bakaza nyuma
kubera iki ni wa muco cyangwa n'imbaraga nkeya afite ku buryo atabishobora
imbaraga nkeya kandi ntabwo turabibubahira ntabwo tubibasuzugurira kuko ni uko Imana yabaremye
uretse gatoya uretse kugira aho ujya Marigoreta ashobora kugira icyo yifuza kukubaza nawe mbere y'uko
abarakoze buzanire kugira ngo ntibagirwa ibitekerezo niko ngira mu by'ukuri
mitewozene
ndagira ngo ngushimire ko mu by'ukuri ugize ubutwari bwo kutubwira icyo utekereza ariko nagira ngo nkugere yuko mu by'ukuri wagira ngo wari uri muri ya kominoti nari ndimo cyangwa se n'abindi iyo myumvire kandi nahavuye imaze guhinduka kuko tubwiye yuko mu by'ukuri hari imirimo y'ubwoko butatu umuntu wese ashobora gukora hari imirimo igendanye n'imiterere yacu mu buryo twaremwe ibyo ni ugutera inda no kubyara umugabo atera inda umugore akayisama akabyara noneho ya mirimo y'amaboko ufite amaboko utayacitse iyo umugabo yakora n'umugore yabikora none ufite ubuzima urabona abagore babyibushye kandi bakomeye kubera ko babitojwe bashobora gukora imirimo irenze iy'umugabo runaka atakora bitewe n'uko wenda n'ubuzima bwe wenda butagenze neza cyangwa se n'imibiri itarabaye myiza. Ibyo rero leta bitwereka yuko imibereho ya buri munsi ishobora gutuma tugira za mbaraga, tugira za mitwe, ndetse tugira imbaraga zingana cyangwa se ndetse na ngo bose babona umugore urusha umugabo imbaraga. Tureka nk'uhere urugero rwa uriya mudamu Serena ukina tenisi. Uribona adafite imbaraga se? Yabitojwe na murumuna na mukuru we, nuko bose baratojwe kandi baba ba mbere, ndetse bagiye no mu marushanwa n'abagabo babatsinda. Ibyo ni n'akagero gatoya. Noneho tugarutse ku yindi mirimo igendanye no kwita ku bukungu bw'urugo n'ibiti, menyereye navugagaho isaba amaboko itabiki twayikora tutarebye ngo ni ibinyiye. Tureke ya yindi kubyara no kwita ku rubyaro cyangwa se n'ibindi byose bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, ibi ngibi nibyo bidutandukanye bitewe n'uko turemye. Noneho ya mirimo yo kwita ku bantu babaye n'ibiki, twisanze abagore kenshi ariyo barimo bitewe n'abari n'umuco. Ugasanga umugore mbese agize imirimo y'inkubirane, arabyara akarera, yarangiza akita no ku rugo, yarangiza akita no ku bababaye, ndetse akanitabazwa n'aho atuye kubera yuko wa mutima arawufite. Ariko nanone n'abagabo turabizi ko bajya bisa nk'ibiti bibatwara, nubwo utasubiye umurwayi akita ku murwayi, akita ku bababaye, hari icyo yaba ntacyo yaba. Ariko turamutse tubonye umugabo utwite byo twatangara. Ibindi rero byose iby'ubundi bwoko binavuze umugabo n'umugore babihoraho kandi nta kibazo. Tugarutse rero kuvuga ngo atwite ngo umuhungu ngo agaragara nk'umuntu utwite umuhungu nyine kuko aba yagize imbaraga nyinshi cyangwa se yahindutse. N'ufite umusore ufite ukuntu ahinduka, reka tubyemere ko ari byo mu buryo biyolojike, mu buryo bw'ubuzima nizawumbona igituku zigenda mu mubiri zikawuhindura. Ibyo rero uko ufite umuhungu yahinduka n'ufite umukobwa kuko yahinduka, ibyo ntabwo ari ikibazo. Sigera noneho twongere akandi kantu nongeye gusorezaho, nongeye gusoza mvuga ngo mu by'ukuri amenye yuko ako kantu ndakavuze kugira ngo akamenye yuko ya mirimo y'uburyo butatu triple role niko mu cyongereza bivuga, umurimo wonyine gusa utakora kandi umugore wawe yawukora ni uwo gutwita. Kuko uramutse utwise twatangara, ariko dusanzwe uhetse umwana, dusanzwe urimo gukora imirimo yo guteka n'ibiki, tubona ko ari ibisanzwe, tubona ko hari ibintu byahindutse, kuko imirimo y'abagabo n'abagore irahinduka bitewe n'ibihe n'ahantu. Murakoze.
Urakoze cyane Theogene, aracyakumva byari byose ngunganiye. Waruvuze uti gutera inda umugabo aratera inda, ariko nanone ntashobora kuyitera umugore nawe atabigizemo uruhare. Urumva baruzuza byose biri hamwe, ntabwo yatera inda gusa hatarimo n'uruhare rw'umugore. Urumva rero niba ashobora kuyakira kandi akanayitwita akayibyara agakora n'ibindi birenze, ahubwo umuntu yavuga ko umugore afite akazi kenshi cyane.
Theogene,
hari icyo ubivugaho mbere y'uko twakina?
Kamwe wenda ambabarire kumubaza ibibazo wenda sinzi uko nabyita. Hanyuma ko hari urugero rumwe afite rw'umudamu ujyukwa umugabo kugira ngo wabane,
yabuzwa n'iki mbese?
Reka
gusubize.
Biragaragara yuko imyumvire afite ndimo ndayumva cyane, kuko aribanda ku muco cyane kuruta ibintu bifatika n'ibishoboka mu buryo bufatika. Reka mpahite nk'urugero yuko mu Buhinde bitewe n'umuco waho abagabo barasabwa bagakobwa, aho niho tunagira nkamubwire. Kuko iyo tugenda tureba aho uburinganire buri n'umuco, tugenda tunareba ibindi bihugu tukagereranya, tugasanga ko hari ibihugu bimwe bikora ibi bindi ntibibikore. No kujya gutukura rero hari ahandi hantu rwose tuzi hatari hari abagabo, abagore barabikora kubera ko abagabo batari bahari, nta kintu babaye kandi ntabwo nanubu barahari. Rero nagira ngo menyeshe ko mu Buhinde abagabo abagore nibo basaba abagabo.
Theogene, reka tukurekere rero, ubwo sinzi niba hari icyo ukuyemo gishobora gutuma yenda uhindura imyumvire, cyangwa se niba ukitsimbarayeho ibyo ari byo byose ni uburenganzira bwawe.
murakoze cyane gusagene mera ubuzuzanya ariko uburinganire wafishe
urumo papa mbese
aya ndumufura
mfite ubwoba ko abana bawuza barira mu buryo butandukanye cyane
oya anyway impamvu nge nkabiha agaciro cyane urumva ibafata imico yahandi basana igashaka kuba yaganza imico y'igihugu cyacu bigatuma rero yivanga ukabona abantu bahakanye ko ari abanyarwanda abantu babaye abanyamerika nyarwanda ntabwo njye ari uko mbikunda
nta kibyo aribyo byose hari abo mu nteko y'ururimi n'umuco twigeze kuganira bavuga bati umuco urakura urumva
rero ntacyo ukora
sawa urakoze cyane reka twakire na Frederic Frederic
Erewe
urahagana he
ndozi
urafite ikibazo cyangwa ni ikiyumviro
narifite ikibazo kandi nkagira n'ikiyumviro
yego
nubwo mu Burundi tumaze iminsi tutabumva cyane rwose kuko na wa murongo wo mu Rwanda twakumviriza ko wicana na kane n'ibice bitatu utagikora twabona ko utagikora i radiyo hahise nk'indi hafi indwi zibiri ko utayumva
ikibazo kirimo kwitabwaho bishobora kuba byakemutse vuba mukomeze mwihangane
yego turashimiye cyane uwo mutumire kuba mwamutumiye ariko rero nagira ngo ndababwira ku kicanye n'uburinganire cyangwa se ubwusuzanya ujya uburinganire n'ubwusuzanye nibaza ko ari ibintu bitandukanye bibiri bitandukanye kuko uburinganire ni nk'uko wewe muba muvukana n'umuhungu umuhungu ukavukana n'umukobwa mukaba mufite uburenganzira bumwe bwo ku bintu dufate rutangiye mu muryango
yego
dufate ubwuzuzanye nabwo nibaza ko koba ari nk'uko muba mubanye nk'umugore n'umugabo mukaba mufite uburyo mwuzuzanya kugira ngo mugere ku ntumbero mwebwe y'icyo muba mushaka kugera ko mu mibereho myiza y'urugo ariko rero ikindi nagomba kubabwira nuko nabonye ikintu kijyanye n'ubwuzuzanye nabonye umwenga kiragoye cyane rwose kuko hariho abantu mbona umwenga bacakiriye nabi hagati y'abagore cyangwa abagabo
ubwuzuzanye cyangwa uburinganire
oya
nkurikije uko wari ubisobanuye ikigoye ni ikihe ni uburinganire cyangwa ni ubwuzuzanye
ndavuga ubwuzuzanye mu mibanire y'ingo mu mibanire y'ingo narabonye ko harimo ikigoye cyane rwose bitewe n'uburyo bashyizeho ubwo bwuzuzanye bitewe n'uburyo batari babanjije kubyigisha abaturage cyangwa se abanyagihugu
ariko Frederic niba twumvikana ntabwo ari ubwuzuzanye bwashyizweho ahari hashyizweho uburinganire kugira ngo bose bagire uburenganzira bungana bishyirweho
nyine aho uburinganire navuze ko tufate aba ari mu muryango ariko mu bwuzuzanye nibaza ko aba ari muri za ngo z'umugore n'umugabo baba bubakanye bitasibirashanje gusa uburyo nabibonye yuko hariho ibitagenda neza nuko hariho ababifashe nabi bamwe bakabyakira yuko umwenga babahaye nk'igitsina gore bakaba abagore bamwe bakabyakira nk'uko babahaye ubushobozi bukomeye cyane rwose abandi bagabo nabo bakabyakira nk'uko umenga hariho ubushobozi babambuye kuva icyo tegeko rimaze kubaho jewe maze kubona ibibazo bimaze kubyuka mu ngo bitandukanye nyinshi cyane rwose
n'ubwicanyi
gushikana aho hazamwa n'ibintu bijyanye no kwicana nk'umugore n'umugabo ugasanga bicanye bitewe n'uburyo usanga batacyubahana mu miryango bitewe n'uburyo umugabo aca abona umenga umugore yamugiye hejuru cyane rwose abagabo nabo n'abantu bakunda kuba bafite ibyiyumviro byene vya mahagufi y'uko umuntu atagomba kubaruta
yaje kumusumba cyangwa kumutwarira umwanya mu muryango
Ego ivyo rero nabonye byaravuye mwiza ibibazo bikomeye cyane ngo batashinzi nk'amareta atandukanye uko ivyo narabonye ngo hagati n'iki gihugu cyacu cy'u Burundi kandi nkanabibona no mu gihugu cy'u Rwanda naho mu Burundi bitara hamacana ariko mu Rwanda narabonye yuko oho nyene babikurikizanya ariko narabonye ko ibiva mu atari byiza leta zari zikwiye kureba uburyo zishobora kubanza kumvisha bamwe n'abandi kugira ngo ibyo bintu babyumve kumwe kuko biravamo amakimbirano ugasanga ingo zatanye ugasanga imiryango yatanye kandi cyari ngombwa.
Urakoze cyane rwose. Ubwo turaza kubigarukaho tureba ingaruka umutumi rwacu bwaraza kutubwira nawe urazivuze zimwe ziboneka muri ibyo bijyanye n'uburinganire. Ndagushimiye cyane Frederic.
Yego namwe murakoze.
Tukugumisha ku murongo ubashe kumva icyo umutumi rwavugaho.
Yego fitisa mwangomeza ku murongo ku kiradiyo ntituyumva.
Ihangane gatoya tubanze twakire undi mukunzi w'ijwi rya Amerika katwakire Vena. Vena uranyumva?
Ndakumva.
Ye wiri urahagana he wowe?
Ndi mutanguza.
Mutanguza mwiriwe mute?
Namahoro namahoro.
Yego. Ikibazo cyangwa ikiyumviro?
Ikiyumviro bizo bintu tuha ubutoke abakenyezi.
Ongerishwe.
Ati ikiyumviro ko byemeza ko ubutoke abakenyezi mu Burundi cyangwa izindi no mu zindi bihugu. Ingorane kubera umukenyezi yabaye umutegetsi hari igihe bake dufate ibice bya hafi abaye nk'umukuru w'umusumba ashobora gutaha mu gitoro umugabo
yamukigisha ravuze ngo umukenyezi abaye nk'umukuru w'umutumba ataha mu ijoro
ataha igitoro umugabo azigaye muhira gidarabuka yari ku mirimo
y'igihugu.
Urumva ingorane ego cyari byiza ugane ayaba byitwaramo nabi leta
ni ntabwo turimo kukumva neza bijwi ryawe ririmo gucika. Yego ukomeza usoze igitekerezo cyawe hanyuma tukomeze twakire n'abandi.
Ati leta hari umubyeyi yari yagiye kugira abahe inyigisho bakamenya icya mbere cyo imigambi ibikorwa bya leta no kubaho urugo. Yego
urakoze cyane kuri icyo cyumviro cyawe. Reka mutumirwa agira icyo ababwira noneho mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Goretti, Frederic na Vena baragusha ku kintu kimwe urebye. Mugire icyo mubabwira.
Murakoze Jenny. Icyo nshaka kongera kuvuga ni uko mu by'ukuri bwa uburenganzira n'uburinganire n'ubwuzuzanye turacyazitiranye. Ubwo ndavuga kuri Frederic, hari aho yashaka kuvuga uburinganire ariko akavuga ubwuzuzanye, kuko uko byagenda kose ikigaragara nk'aho abantu bafata nk'ikibazo ni uburinganire. Kwa ukuringanire rero birasa n'aho bivuga ngo niba umuhungu afite uburenganzira bwo kwiga n'umukobwa ni uko, niba umuhungu afite uburenganzira bwo kuyobora n'umukobwa agomba kubugira. Kandi nabonetse amahirwe yo kugira ngo babone nk'ako kazi, ntabwo turi buriho abagabo gusa, turareba n'abagore kandi barangiza bahembwa umushahara ungana bitewe n'akazi kangana kandi kameze kimwe. Ibyo rero nibyo akenshi kutabyumva bitera ikibazo. Nagira ngo wenda ariko nkusoraho cyangwa se ariko nongeraho ako kantu ntekereza yuko yagiye asa n'aho abyitiranya naho kubyerekeranye n'ubwuzuzanye ntabwo byatera ikibazo, kubera yuko nitumara kumenya ko umuhungu n'umukobwa baringaniye kandi ko no mu rushako bagiye kubaka urugo mu buryo bungana bazumvikana ku byo bagomba gukora. Ntibavuge ngo umugabo nava kukazazaza yicare umugore amurebere byose. Aho niho hakunda kuba amakimbirane, wa muntu agashaka kuba nk'umwami ariko ntiyemere ko umugore w'umwamikazi. Njyewe ndakavuga gutya ugasanga rero yatera amakingirane ni gute twese twavuye ku kazi nimba ari ibiro twabigiyemo nimba ari kujya gushaka amakuru cyangwa se gukora n'abaturage aho mu giturage aho ngaho twese twabise noneho tugarutse umugabo wose arakugira ngo yitere televiziyo nawe yakoresha devoir abana agatiye ko umugore ateka akamugaburira yangiza agakoresha abana devoir yangiza akajya kubona imyenda bazambara ibyo akayitera
yego reka nanjye nkunganireho gatoya
kutamenya ko turinganiye kandi ko twese duhamagara gukora ugasanga umwe aricisha undi akazi ugasanga urabona ko abuzanye rwapfuye
ni icyo nashakaga kuvuga nyine kumva ko ngo umugore ngo ari we ngo uwo munyantege nke hanyuma warangiza ukumva ko ibyo byose ari we ugomba kubikora kandi mwese muvuye ku kazi kimwe ariko noneho narangiza we azakoresha abana duvuwari iyo mikoro abari bireba arebe iby'urugo niba afite abakozi ari bacunga niba afite guteka ari abari ubikora kandi n'umugabo avuge ngo noneho namukorere n'ibyo amukeneyeho byose ako kanya
nabyawe n'iby'imyororokere nabyakagomba kubijyamo
cyane
kandi yananiwe ubwo rero urumva ko ari ikibazo twumvikane rero yuko nitwumva ihame ry'uburinganire tuzamenye ko n'umugore ari umuntu ko akeneye gufashwa ko akeneye kwitabwaho nawe nk'uko nanyitaho ndi umugabo reka mvuze ko ndi umugabo nshaka ko umugore anyitaho nanjye ngomba kumenya yuko nimba ndinganiye kandi twese turi abana bavutse kimwe ngomba nawe kumwitaho kugira ngo yishime bikagenda byose aho rero bwabuzanye buzashoboka ariko nitamenya ko turinganiye nk'abantu banganye agaciro imbere y'imana n'imbere y'amategeko ntabwo bwo kuzanye bizashoboka bizanye
ya niho hazavamo zangaruka nyine hakazamo ka gasuzuguro uriya Frederic yavugaga noneho bikavamo n'ingorane zikomeye aho yavugaga ati hari naho bivamo kwicana birababaje
kubera ko abagore bamaze kumenya yuko nyine uburinganire babufite uburinganire buhari kandi ko aribwo turimo kugenderamo kugira ngo tugire ku iterambere ry'ingo n'aho dutuye n'igihugu bashaka kugira ngo bavuge bati ariko ngiye ko bitameze kuriya koko kubera icyo ariko ngiye bitameze kuriya ariko se ubu ntiwakora ibi nanjye ngakora ibi ariko se amafaranga yawe kuvuga ngo nayo usange akaba ari ay'urugo urumva harimo uburinganire noneho ugasanga kubera ko wamubonye kuri ya ntebe yari yicayeho y'ubutware bukomeye cyane butavuguruzwa butavugwa niho amakimbirane atangira
yevena rero yongeragamo n'ibyerekeranye n'akazi aho bigonganira umugore arimo gukora akazi nka k'umugabo yaba arimo gukora nk'akazi k'ubuyobozi bikamusaba yenda nko gukora amasaha maremare yataha nijoro bikaba intambara
birakomeza nyine by'intambara kuko uwo mugabo ntaramenye yuko igihe umugore adahari cyangwa se umugore ari mu kandi kazi kandi gafite inyungu urugo ko yagombye kugira icyuho kuko ntabwo aramenye yuko ntabwo arayifata mu mutwe yuko nta kazi kanditseho gabo n'akandi kanditseho gore kiretse gutwita no kubyara nakomeza kuyifata gutyo rero hari n'ababurara rwose hari n'uwamibiri ati kiretse nshobora kurya ibiryo by'umugore nicyo kubera iki ati yaza saa sita yaza ryari agomba kuyaranga akaba ari we ungaburira ndavuga iki ni ikibazo
umuboyi umukozi wo mu rugo ntashobora kumugaburira
oya kandi byarangiye nabi
yamusabaga ibirenze ubushobozi bwe
yamusabaga ibirenze rimwe ngo amushyira no afata umwana yarize ngo afata telefone ashyiraho ijwi ry'umwana arimo kurira urumviye turomba umugore ari mu nama undi atereka ngo ijwi ry'umwana arimo kurira urumva ruzeni urumva iki kintu kumva ko umugore ngo urimo uramubita ko ari nyina w'umwana nyamara urabizi neza ko ari mu kazi kandi gafitiye leta akamaro ugahita ufata umwana ni nko kumutoromatiza ni nko
kumutesha umutwe
kumwita ngo uri umugore niba wese nawe ngo uri minisitiri cyangwa uri depite uri umugore bari wa mugore umwana aragukeneye nyamara umubyeyi w'umugabo nawe ashobora kwita ku mwana rwose nta n'icyaha kirimo ahubwo harimo ubutwari izo ngo zigenda zigira ibibazo gahoro gahoro ugasanga zirangije zatandukanye
ahubwo babyitwayemo neza ubanza aribwo ingo zagenda neza nyine bakuzuzanya muri byose
uburinganire ntibwumvikana neza tukamenya ko nta mirimo tutakora mu rwego rwo gufashanya kuko twubahanye uburinganire buzana kubahana bikazana kuzuzanya rero iyo bimaze kugenda gutyo urumva habanje uburinganire habanje kumva ko uwo muntu ari umuntu nkanjye haza ubwo harimo no kubahana no guhana agaciro noneho rero no kuzuzanya bizashoboka kandi bigende neza cyane
yego Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga aho ikiganiro twagihariye abagore ku munsi wa gatanu. Umutumirwa wacu ni umunyarwandakazi Madame Marie Goretti Mukanzigiye, akaba yarakoze ubushakashatsi ku buringanire hagati y'umugabo n'umugore mu Rwanda. Aradusangiza rero ku byo yabonye, ariko namwe mufite umwanya wo gutanga ibitekerezo ndetse no kumubaza, hanyuma twakire muri uyu mwanya Emmanuel. Turi kumwe?
Ntiyose Emmanuel, utuye mu kagari ka Kimwanzi mu Rwanda.
Kagari kahe?
Kagari ka Kimwanzi mu Rwanda. Akarere ni Nyagatare.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo nawe nasiye mbona ni ahantu hagati ya Kimwanzi. Muri Nyagatare ubwuzanya byose turabikora. Iyo urebye ubona ari ijana ku ijana wabikora.
Nibyo. Reka tubibashimire. Ubona byara bifasha mu ruhe rwego, ubona bimuravuze ati nijana ku ijana, aho mubona bigezeze ingo ni hehe?
Nyine ukajya umugabo ikintu cyose akoza akaba gifatanyije n'umugore we, ibintu byose byo mu rugo bakaba bafatanyije ari ibyabo kubera babuzanye ibintu byose byabo.
Wewe wari bubaka niba atari ibanga?
Yewe ntabwo ndubaka.
Ubwo ndiza uzakurikiza urwo rugero rw'abandi?
Urugero?
Ndavuze ntuzakurikiza urugero rw'abandi aho ngaho i Nyagatare. Ndumva ubishima ko bigenda neza.
Nawe nzabakurikiza ibyanga byakuno nzabikora nanjye.
Ndagushimiye cyane.
Turi kumwe nawe turabashimiye.
Twakire na Jean-Marie. Jean-Marie uranyumva?
Cyane rwose.
Wiriwe neza, urahagana he?
Mwiriwe, jewe ndi Umurundi ariko ubu ndi mu buhungiro, ndi mu gihugu cya Tanzania. Mu kambi ya Mutenderi.
Mutenderi. Gatoya nkubaze gatoya, ubwo ufite amakuru y'aho ngaho, hari abarundi barimo gutaha nk'uko turimo kubyumva?
Ni ukuvuga icyo gikorwa no kuvugura ndibaza murazi ko twari twahawe ikiringo cyo guhera itariki imwe z'ukwezi kw'icumi uwo mwaka nyine. Ni ukuvuga yuko kuwa kabiri itariki imwe, ni ukuvuga bariko baheraheza urusansuma yari kiraba hano muri kambi yacu ya Mutenderi. Ariko kandi hari ikintu bakoze cyatweretse yuko kumbure bariko bubahiriza ya masezerano ya leta ya Tanzania na leta y'Uburundi basinyiranira bajya bashikiranganje babiri, kuko baraje na hano muri iwacu Mutenderi. Ni ukuvuga rero kuwa kabiri hari abantu batahutse, hari abatashye by'ukuri bariyandikishije, kubera ko bariyandikije hanyuma barabafisha, hanyuma kuwa kabiri baratwara imizigo yabo. Ariko kandi hari abandi bafatiyeho bari bagiye kubwa ibibazo bari bafite, kuko wari umunsi w'ibibazo, basha bagenda bagiye ku muri UN kugira ngo bajye kubaza ibibazo bijyanye n'amakadi cyangwa se amafomu, impapuro duhabwa na UN zitwerekana ko zituranga ko turi impunzi. Ariko kandi ntibyakunze, ahubwo ubwo ufite ikibazo bakubwira bati kugira ngo ikibazo cyawe gikemurwe, genda utekere imizigo yawe hanyuma uze, ati hanyuma dukemure ikibazo cyawe. Ushyitse basha bakwereka imodoka ugaca wurira, ni ukuvuga uko niko byagenze. Hari nk'akarero nk'umuntu, ni ukuvuga yarasinze ikadi iwe yarugawe ku buryo adashobora kuronka imfashanyo izo arizo zose zive muri UN z'abifungurwa cyangwa nk'ibindi. Hanyuma rero uwo munsi kubera ko wari umunsi w'ibibazo, kuko intuzeye bari bahigije ku wa mbere, ariko ku wa kabiri wari umunsi w'ibibazo. Agiye rero kubaza ko bamwugururira iyo ntuze y'iyo kadi yiwe, basha bamubwira ngo nagenda azane imizigo hanyuma ngo bagire ngo bugurura iyo kadi yiwe, ngo ari uko azanye imizigo kugira ngo atahe, kugira ngo bamushe ku rutonde rw'abaje kuronka imfashanyo mu Burundi. Uko niko byifashe, niko byagenze, kandi baragiye batari bafi kweri muri izo nzira.
Ariko uyu munsi ntabagiye, ntabwo batwaye.
Oya, uno munsi ntabagiye, ariko yesinda sindamanuka kuraba ahantu hari bijya bibaho bantu kuvuga bafishako ariko numvise yuko boba ikuba hari abandi boba ba bamanitse bazotakwa mu ngo ariko sindaje aho nta byemezo nta byemezo sinabo bivuga ko byinshi
urakoze ngaho bazi ikibazo cyawe cyangwa se utanga igitekerezo ku byerekeranye n'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore
ego ahubwo rero jewe mumbabarire sina kare mwandonde sinashoboye kuba hafi ya telefone ariko kandi sinaronse akanya ko kuba hafi y'iradiyo ariko sinzi ko munshyiramo gatoyi kumbure
havuzwe byinshi ntabwo twabisubiramo byose ubwo wowe wavuga uko ubona uburinganire hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se ni uko ubibona cyangwa se niba hari ikibazo wumva ubifiteho hanyuma umutumirwa akagusobanurira kuko yarabikurikiye akora ubushakashatsi yandikaho igitabo akurikiza ibyo yabonye mu Rwanda wowe uburinganire cyangwa se ubwuzuzanye hagati y'umugore n'umugabo ububona gute muri make
ni ukuvuga uburinganire sibibi kuba bwoba hagati y'umugabo n'umugore ariko kandi natwebwe turi hano muri kino gihugu cya Tanzania bo basanzwe bashyira imbere umukenyezi ni ukuvuga twebwe nka twebwe abagabo tukagira ibibazo bidasanzwe bivanye n'ukuntu Tanzania ishyira imbere umukenyezi cyane ni ukuvuga ntanze nk'akarorero ni ukuvuga urashobora kujya nko dufate nko ntazibona zidakubitana amahembe niko umukenyezi babivuga hari nk'akantu kagoranye mu rugo hanyuma kumbura umukenyezi akitwara wewe umugabo hanini by'ukuri ntibakumviriza ariko noneho hanini ahubwo twe tubona yuko ahubwo umukenyezi ahubwo umenga niwe ahaye aja hejuru ahubwo y'umugabo umenga nafite uburenganzira bwinshi gusumba umugabo ntanze akarorero ni ukuvuga kuri Elisansi na Fedi hari uko hano mu nkambi ya Mutenderi ni ukuvuga wewe uri mu mushinga ntabwo uri kumwe n'umukenyezi wawe n'abana bawe mu kuguha rujya rupapuro gukwemeza ko uri mpunzi ni ukuvuga ntibaruha umugabo baruha umukenyezi none se wumva hari uburinganire bwoba buhari cyangwa ahubwo n'ubusumbasumbane
iyo bamumuhaye se bamuhaye urwo rupapuro ntihaba handitseho n'umugabo we n'abana
yego mwese muba muriko ariko wewe umupapa utwaye ukuboko ngo ugiye gutora ntibaguha ni ukuvuga baruha umukenyezi bisigura yuko ariwe mukuru w'umuryango
hanyuma bibatwara iki ubwo iyo ingaruka zirimo ni izihe yanditseho akaba ariwe byakiriye cyangwa ariwe umugabo
sawa ni ukuvuga kurutora nta kibazo ariko kandi harashobora kuba ingaruka kumbure mu rugo bivanye n'umuntu kuko ntituremwe cyo kimwe kumbure nk'umukenyezi ugasanga aciye agomba kumbure kwishyira hejuru kumenga niwe koko by'ukuri yoba ari umukuru w'umuryango kuko niyo niko biri nibyo bahawe niyo mategeko ava muri we niyuko umukenyezi ni ukuvuga ariwe mukuru w'umuryango rero ugaca usanga birateye ikibazo kumbure mu rugo harabaye kutumvikana bivuye kuri iyo
niko sezamari mbere y'uko nkurekura ubwo umugabo abyakiriye akakumva ko umugore ari we wabonye urwo rupapuro bakuzuzanya mu byo bakora byose hari icyo byabatwara
nta kibazo by'ukuri nta kibazo ariko kandi bivanye kumbure kuko abantu dufite imico itandukanye cyangwa imigenzo itandukanye hariho abatabibona neza ahubwo kuko nko mu Burundi twebwe aho tuva kuva kuri basokuru abasogokuruza ni ukuvuga twarezwe indero cyangwa indero twasanze ntibivuga yuko umugabo ari we mutwe w'urugo nk'uko bibiliya ibivuga ariko kandi hano naho turi tubona yuko umenga ahubwo biratandukanye
mwumva bibabangamiye rero
muri rusange biratubangamiye kuko usumenga ya jinja n'ijambo ry'umushinga nkawe usumenga sinzi uko bimeze
mwumva bari amambu y'ijambo urakoze cyane kudusangiza kuri ibyo bitekerezo Jean Marie
Ego mugira amahoro namwe ari natwe simpuzi turani mutemberi kwe turabatasha cyane kandi turabashimira ku biganiro ndetse n'amakuru mudushikiriza buri munsi.
Yego natwe turabishimira rwose ko mukomeza kudukurikira mukanatugezaho ni inama ndetse n'ibitekerezo. Urakoze cyane.
Yego murakoze namwe.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tubanze twakire Hussein mbere yo gukomeza. Hussein.
Alo ndabumva.
Wiriwe neza urahagana hehe?
Mwiriwe neza na mahoro ni muri Mozambique.
Ku Mozambique se mwiriwe muti. Alo.
Ego ndabumva.
Mumeze neza?
Na mahoro na mahoro turaho.
Nuko ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo nari nzifite ariko urumva gusa abagabo nyine twe tumenyereye yuko ari twe tugomba kuza ku myanya y'imbere buri gihe ku kintu icyo ari cyo cyose. Ariko rero burya muri iki gihe tugezemo none aka kanya burya twagombye kuzanya n'abagore nyine abagore nabo urumva aka kanya navuga ngo barafite ijambo kimwe nk'abagabo.
Uravuga neza.
Ego namwe.
Ubwo ni uguhanura bagenzi bawe bari batari babibona?
Bagomba kubibona. Yego. Murakoze cyane.
Urakoze nawe.
Yego.
Marie Goretti wabumvise Emmanuel Jean Marie na Hussein ni icyo wababwira?
Naho Luisa uriya uri ukiri umwanditsa
uri mutendeli nizamari
nizamari namuhumuriza mubwira ngo niyumve rwose yihaye amahoro kuko ari umugore wagiye kwakira ibyo biryo akaba ari umwe uyobora mu gihe runaka nawe akaba yamubwira ati ibi ni bireka tubivuganeho gutya tubikore gutya yemera yuko ibihe bihinduka kuko ntabwo hari aho ibihe bihinduka. Urwo ni urugero rwiza cyane rwerekana ko ya mirimo dukora bitewe n'uko turi abagabo cyangwa abagore irahinduka bitewe n'ahantu n'igihe. Reka dufate urwo rugero kandi nta n'icyo bitwaye. None se byaramwica se ntarya akaryama se nayoboka neza bishobora kumugira ingaruka nziza ariko nta niyishyiramo cya kibazo yuko yasuzuguwe bizazana ingaruka mbi ndetse bishobora no kumutera icyo bita siteresi bikaba byamutera n'igikomere ku mutima. Jamari rwose ndagusaba kugira amahoro umenye ngo imirimo dukora ndetse nawe tufate nk'umurimo arimo arajya gufata ibya funguro akabasha kuririka akabasha kugenera urugo ibyo bagomba kurya bitewe n'ibyo yabonye. Ibyo biragaragaza yuko wa murimo w'ubuyobozi wahindutse wabaye w'umugore ariko nawe igira ibindi ukora mwuzuzanye wowe kumva yuko mu mutwe wowe kumva yuko ibintu byakitse kuko hari abagabo benshi bafite ibyo bita siteresi cyangwa se turoma bumva yuko cyangwa ihungabana bumva yuko basuzuguwe mu by'ukuri ntabwo ari byo ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo nimba ari byo nyine bashobora kuba badahuriraho reka barebe ukuntu babivuganaho habe rero nko kuganduka. Abagabo rero tuje kuganduka baravuga ngo babaye inganzwa ariko hari undi mugabo nkunda cyane yarambwiye ati nta kereka mbi inganzwa ari ku rugo rwanjye rwo gusenyuka.
Ese ubundi hari ikibi kirimo?
Iryo jambo namubwira.
Nawe na Hussein nawe arabibabwiye rwose ati twari dukwiye gukanguka tukabona ibintu uko biri aho kugira ngo abantu bagongane ngo ninge ugomba kuba umutwe w'urugo ninge ugomba kugira gutya.
Rwose ntabwo nta cyaha kirimo nta n'ikintu kirimo ahubwo harimo kugendana n'ibihe n'ahantu tuzi.
Ndetse
nabivuze neza aravuze ati n'abagore bafite ijambo kuko nicyo gihe tugezemo ntabwo ari cya gihe cy'ikandamizwa bishingiye ku gitsina si cyo tukirimo n'ababirimo barasanga yuko bibeshye. Reka mpite nshima Imana kuvuga igihugu kiza kirimo kugenda kigira bitewe n'uko ubwo busumbane n'akarengane gashingiye ku gitsina buragenda icyo bintu tubi baragenda babirwanya ubwo natwe tukabafasha uko tubishoboye ariko ni ukuri ubuyobozi bwiza nicyo kintu bwabonye ko bugomba guteza imbere bitewe n'uko twese turashoboye.
Yego urebye rwose ubwo buringanire bufite akamaro igihe bukoreshejwe neza kandi n'imyumvire igahinduka abantu bakabasha bakamenya uko babyifatamo aho kugira ngo bagongane kuko ntekereza ko na UN ijya kufata icyo cyemezo cyo kuvuga itereka nk'umugore abari we urebera urugo ibyo kurya biki ashobora kuba hari impamvu babonye ashobora kuba mono kuba yenda hari nababigurishaga imiryango igasonza ntawamenye
byose birashoboka bivanye reka mwiraga akagasa kazi gato cyane nakoze ku nkambi ntabwo ndi bivuge rero kugira ngo batahitamenya ko abo twaganiriye twamenye yuko abagore harimo abagore tugiye kuzongera kugayaho gato bavuga ngo abagabo babo ngo ni hasi ngo kubera ko ariyo ngo ibagaburira abagabo bari bamamagaye bambwira ngo nzinganirize abadamu ariko mbasha kuvuganira n'abake ko ntashoboye kubona benshi ndababwira ngo numbwire neza ati none se ko agishaka gukomeza kwitwara nk'uwo mugabo wa kera ntacyo ashaka kurwana ntacyo kuvuga nabi kandi nta kintu azana narabwira ngo abagore ntabwo tugomba kwitiranya abagabo bacu n'ibintu bazana kuko icyo gihe naroneho wasanga wa muco twavuyemo burundu wo kubana kandi umugabo burya iyo tuwesi nyine biba bikomeye cyane ntanabwuriremo rero reka twibagirwa n'umuco tureke imico niba ahubwo umuco mwiza tuwugumane none se kubaha umugabo mu rugo ni bibi none se azagukunda gute utamwubashye akunda ko ntagaciyemo abagore tumenye yuko dufite abo bagabo bakiri abagabo ni nayo mpamvu bita abagabo ababishoboye rwose bakomeze babite n'abatware ntabwo leta yaje gusenya ingo ntabwo uburinganire bwaje gusenya ingo ahubwo bwaje kugira ngo bwite wa mugore ngo nawe ufite agaciro ku ijambo ariko twe kuba twahawe intebe wa mugani wo nyakubahwa kagame perezida kagame ngo tuzihabwe tuzihagarareho kuzicaraho
yego
ako nta kantu nari
gukoresha umwanya umuntu akawukoresha neza
twe kwitiranya abagabo n'ibyo bashobora kuzana murakoze
niba yakubahana ni ngombwa rwose nawe urakoze twakire na Daniel
karame
wiriwe neza urahagana he
mwiriwe ndi nyamashekeri warambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ndabashimiye kubw'icyo kiganiro ariko ndagira mu mbariza umutumirwa
murakumva
ni iki yabonye mu by'ukuri kiri imbogamizi kibangamira uburenganzira bwa muntu mu banyarwanda ku buryo kiramutse gikemutse mu by'ukuri icyo kibazo abantu bakabana neza bakabana nta kintu cyo kuvuga ngo baburiwe uburenganzira ibiki n'ibiki murakoze
urakoze cyane Daniel madame Marie Goretti muri make yari mubwire Daniel nigeze kubivugaho izo mbogamizi zirimo ziragenda ziboneka ariko ndibwira ko muzivuzeho mukasa nk'abatanga n'umuti nk'uko abisaba turimo turasoza rwose nta minota ibiri isigaye mwabisobanura muri make hanyuma tugasezerana
reka nihute cyane mvuga ngo icya mbere mu by'ukuri abasanga ibitabitane bitambo ubukene buragaragara ko ari ikintu kigaragara nk'umuzi w'ibibazo byinshi harimo no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu ugasanga noneho ahandi umwana w'umukobwa n'umuhungu bavutse ntikamere kuvuka bihisemo kuvuga ngo ubwo amafaranga ari make reka umuhungu wawe ujye ku ishuri umukobwa asigaye ako ngako urumva ko bidashingiye ku bukene ariko noneho umuco n'imyumvire nabyo biza ku mwanya wa kabiri nyine niko ndimo kubibona kuko twabwiye gutya na gutya ngo umukobwa ngo agomba kugira gutya umuhungu agomba kugira gutya bya bindi twishyiriyeho byo mu cyongereza bavuga ngo ni social construction ibyo twubatse twebwe ubwacu biri hejuru cyane y'iby'Imana yakoze kuko umuhungu n'umukobwa bafite uko babayeho n'uko bavutse noneho ugasanga dufite uko tubaremye n'ibyo tubagemeye iyo ni imyumvire igendanye n'uko isi iteye ikindi rero navuga nyine ni ukwikubira cyangwa se ikandamiza ndetse n'aho byabaye muri wa muco w'ubuyobozi gabo cyangwa se ubutegetsi gabo navuze batiyo ko sisitemu twisanzemo kuko abagabo ni bo bayobozi bakumva ko ari umuyobozi yabona adahawe ikintu cyangwa se adakorera ibinini umugore akabikorera akumva ko biramutangaje kandi agatangira noneho akashyiramo n'amahane kugira ngo abone bwa burenganzira yumva ko yatakaje nyamara kandi twese byo tubuhuriyeho ibyo rero ni za mpamvu navuga harimo ubukene harimo n'imyumvire ndetse n'imyumvire mike n'umuco noneho n'icyo nise ibyo twaremetse ubwacu tukabyishyiramo bigendanye n'isi noneho itegekwa n'umugabo cyangwa se iyoborwa n'umugabo bitabasa naho byabaye itegeko.
Nge ubwo ndibwira ko ibyo biramutse bihindutse cyangwa se iyo myumvire igahinduka byarushaho kugenda neza. Ariko rero ngushimire cyane Marie Colette Mukanzigiye kuri ikiganiro tugiranye. Nshimira nabo twari turi kumwe. Ndashimira abatubajije ibibazo n'abatanze ibitekerezo. Nizere ko ikiganiro kiri bufashe benshi kugira ngo ingo zirusheho kugenda neza. Ndashimira rero mwese aho mwari muri, kandi mbizeza ko FM mu minsi mike izaba yabonetse mukongera mukishima mukabana natwe. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimiye rero mukomeze kugira ibihe byiza.